Jey yamde na jabbori mintaji chapande tati dande studio kalango ketinido kibaruji mod e fulfilde min Omar Hama janga to do masinaje den gondi chombiano ender ko kibaruji meden en kala e wiide jango woni ko 3 out tati lewru uto ko capital lady Niger e hore mun ko batlawal chapande je gabal e tatabal dum do bi en go julde hawrundirama e fijo awo ledde to endan agadez sigila on funo don yehira no wodere ni ko tento endan der region di fato feroybe der wuroje mu en don jama sigila ko tanol ko e mu en dun tokkite wadede yewtere meden pindino hande yatana halo do horejo fedde jinganore hakkeji bibbe adamabe addc wadata kalde do filla be degal cede kullentereje godde den der leydi meden Niger nani ender kibaruji meden ni kale e wide ender andi nore wadande kengan dum woni hano fedde sogeji jippimbe lam biete CNSP kengan noni bien hoji lawol mabbitide keri leede hakkunde mun leedi Algeria Burkina Faso Mali Libye kanjum e Chad ngol lawol lamu ko jangol du fudda kenano golire e go lewru utte dubu jinaay didi e nogay e tati don do wari fotondire e gattugol gouverneur rube heybe ko regioji je tati di leedi meden Niger denne e lawal ngal ni bien sogeji mawdi di woni kawjoy todi bien ano regioji je tati di nonne kaynde ni bien kengan han horejo fedde sogeji jippimbe lamu wi'etende CNSP kanko du onodi ano hore be kampaniji gomnanti mawdi ardibe sarusiji mudi e hollude be ko be kani barol cede wa der nokkuje gon wattude dum ano ko lati say hunde ko tilti fande ardibe wattede bien ni fabare joni ni be ano general Adramane Tchani dum woni horejo fedde sogeji jippimbe lamu bi'etene CNSP kanko kenga e der gollirde horejo leedi ko makko noni woni ko noddi ardibe dinaji alsilama gal kanjum e nimbe dina almasifum hawtade e dente syndicat kawji di fila gollobe den der leedi meden Niger gal jidal du koro majjum woni halude do no fi leedi din watir kamje dinaji e ko yarata leedi din yeso dum do kanko sigeli dum noni faware joni bi'en do mo fariji pingola lamu ko fedde CNSP wadi dum de fedde moyti pelle joƴƴinanoɗe do inde leydi ndi e do majjum eɗen jiɗi paamen ɗume woni mana pelle ɗen bara Yahya Charro nani ko famin ani se Karim do majjum
pelle laamu golloje ɗen endan joƴƴinan majje e fi majje fuɗatakeji laamuɗo leydi leymum ɗum tawa ɗum hawta e sarusuji abadaji ɗi himɓe andi ɗi endan misali joni nden kooƴi hono ko wiyete sesoc fedde noon hawjide filla arsuko e kullentareje ɓe talki laamuɗo leydi ɗon ɗon tawa naade koɗo mbi acct en ni laamuɗo ɗi endan kañum woni ko joƴƴinto ɗum kañum holloto no ɗi gollirto ɗi kawtata e hono misali wiye sarusi kawjiɗo himɓe na kawjiɗo goɗɗum ni endan ko laati kañum kay laamu leydi ndi kañum woni ko hoƴoto laawol joƴƴinde hono sarusuji ɗi endan kañe golle muɗum kam woni senini ɓatakeji laamuɗo leydi so ittama fo pelle ɗen fuƴƴuwan gaɗa mum saabu kañƴe ɗen endan fo e nder ɓatakeji ɗi endan ɗe tawa ɗon ndi koɗon ɗe jeeya so wiyama gouvernement o wala ɗon nden ne horeji gouvernement o e ministre ɓe fuu dillan noon fei gotode tako ɗum ɗon woni hono mafari muɗum kañum kay senini ɓatakeji laamuɗo leydi ɗin ittama fo to pelle ko ɗi joƴƴina ɗo fuƴƴi fi fa laaɓi
o sigila ni joƴƴina kana ilunde lewru juin duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e goo gartanki hoore mum ɓiɓɓe région di fa feroyɓe ɗunde ne ɓe ɓiɓɓe wuroɓe fi on ƴewta ƴamu e gomnanti keso on cokkitade ngala gollal ɓe keɓa hotude nder wuroji maɓɓe halal bandimin mani Moussa heɓi yewtidede ɓiɓɓe wuroɓe gere sai kettinoɗe nanen koɓe kaali
la plantation aura effectivement
awre leɗɗe ɗe enden waɗan cercle mes nokkure indirani villa aissa diouri nokkure du noon nde comité joɗɗinaɗo gam sigilaji awre leɗɗe ɗe enden nder région agades amin o enden suuɓi leɗɗe keme ɗiɗi jara nokkure ɗe enden leɗɗe du noon dimoje ɓiɓɓe mu en ñaami eko nandi ditta région agades du hana to leɗɗe ladde gatta noon amma hikka min gaɗi sigila awude kañƴe ujunaji hemre région amin fou nder wakkati mo tawaɗen hannden o du ɗum wawa waɗude hiiro e fijoji fina tawa ɗum saabi comité joɗɗinaɗo dow inde région on gam siriyade battugu enden wartiri ɓolum gaɗol fijoji ɗi enden alkamisa tati lewru août mo allah yaari awre leɗɗe ɗen enden waɗoyti toon villa
aissa diouri
don ne woni mbiyen Dande Colonel Mamman Hamidou dum woni ardiido Sarous kawjido fila jaaye ladeji mo region Agadez ne rabatu lawol dum woni awugol ledde e ko fijo 3 août gondo no wade to enda Agadez noni ko fotondire awol ledde dum do ledde ujunaji hemre kan woni ko awoyte nani mbiyen sigila non jojjinado der lewru juin dubi ujunaji didi e noga e go filla bibbe wuro region di fa e goynobe gartana ko e mun der wuroje modom be fi on jewta du jami e gomnanti keso o dum woni tokkitade ngol lawol kottawe be koti wuroje mabbe bandimi mani Musa bi yewti didde wobbe mabbe nani ko be kali
mina so amayda
min jidi min korde ni wuroje amin senin tama jam no wodi hakkilo fukkingo buramin tom burni min sabande min koti to min keba min nangali di min ciotta min dema gese amin wodi ton do ni wuro amin to min andi abada nani min koti wuroje amin min ni jogoto ko amin
rike kammu da kammu
zo nan kasa garki amin do warde hande wadan du isap miden tawda du miden gidi so yaade wuroji amin o di to wade burna amin hano denno ko Allah waddi he amin miden eladu deena ku hebum jam he
dama musamu
una so mu koma gari mu
meden gidi men ko to wuro amin deni jonde janno wodi du wadda na men balla e deena ku men jaha wuro amin men jodo men dema men keba men jogo koy amin gan jonde de endan de hetime
saman nan de yashemu
nani mbi en wuroji sappo e nay di wuro di commune wuro gelajo kambe e goyi warde der commune torodi di wuroji du ndogwana kipitande pelle murtube der nokure den yerno Hassan Momini secrétaire général mo commune torodi famenere kanko du woni ardido fedde hawjinde filla nimbe feroybe Boubacar Seyni yewtide makko
aga to ko aro wokindi taaki kanga haya
wadanki sap enay de sador maji di endam mimi lady gelaju ki amun jenay tammu ki edidi torodi ki etati himbe wadam edu ujunaji jetatu jon em bale ujunar e kemenay dungu be gari wala to min bawi wernude be de hanader jangirde lokolde enda min tirtani be nyageje jangirde den enda e pumpiji tawadi tun be nawtoro min gadani be du pirtol ko e be pama no be jodorto der jangirde de enden ko watta labal hebum hemre mabbe fuudu de en daari chapande jeenawu mu en fu rewbe e tukaben gomnati e pelle balliroje gaddani be balla nyamri kolti arkilla e borgoje ONG digo kandu waddi ballam assemblée nationale milioji nay waddi maru soda be cendal
zanna dey mu go fayonote ise
kengan non tante sawa porje biite do filé socio wadi batu be danol andal kolati koromu woni wallude umma tore e saroobe sukaabe keba njogito bibbe mudo njanga lekkol nonni o projet du wala tan der lawol wattugol sukaabe rewbe jande no madame Hamidou Rabé ardido sigila gatchol sukalo ndo lekkol faminiri Ilia Moumini.
L'objectif c'est d'ap
on a notre fait des projets au end en kaw nangande suka be rewbe jangobe ko watta be jara jandeji mabbe yeso misal de suka debbo sede dilli wuro mu e ya wuro godo wado college saro mu bi'a kan en gala to jara tam o jodo nadu degon kulle jangirde kobe kaja edun tidan saro be enda misal hanu cede ko jes bikiji deute ekonani titta amanjoni hauti dade e balla projet o endan bi'ete do fie iyali dum heba mosola majjum cede non men kokkata jangobe enda nangude illa der jangirde pamari gadambe class CM1 yaade CM2 e gadaybe college nangude illa class 6e yaade 3e kasem men kokkambe kobe nawtorto wakkati be gadata hayla dundu sukaabe rewbe jangobe college ben en funom men geddanta
on va distribuer a toutes ces filles collégiennes.
En ko tanto en der region tawa mbi en der departement mo Birni ko ni to ndungu hitande hikangu jipporake no wodiri dun nafandurobe amma ko buri sulu debbe woni cede nyamdu dabbaji ko beida dum mbi en majo dan ilela goto tawado der fedde durobe wi'etende an pen nani ko famini Asuman Musa Arjika
da mai dabba guda da mai bi duka yanzu ko hankali na ya kotta
joni gondo daba gota yaade didi fu hakkiloji mabbe no pukki jonde janni woni kome elata alla beedu waddande men jonde jander leydi meden fu kan fu e chaka remobe e durobe didabel mundu diyan to badan da enda alla hito wi e dan barkino tatabel mundu ka woni seni men beeda hokkude remobe enda munyal gaebe anni no himbe amen gombai hana be funon do tanto laabi laamu munyal ni woni jodo daaki der wakkati mo taweden o endan ko munya fuuno wodi kerul joni baadu mo men gida dum hokkamen dum bolum du yaran ton en codobe dabaaji no cottito gamminen do endan duranne hebike filla dum wala
yanzu de babo magana dusa
nanni bi'en kengan woni ko AFP fedde leydi France abjinde hokkugal habaruji e nder no heɓiri andinore nde yaade to hore kakkiɗo filla kokkugal habaruji parti on holli ko bi'eteɗo Henri Konambe je o maayi o dumaydi e duuɓi capanɗe jeetati e jeenayi nder hôpital gongal jonde e hoore mum tendal leydi Abidjan. Mbi'en duni o jooɗa keno hano laamiɗo ilu nder hitande ujunere keme jeenayi capanɗe jeenayi e tati warde hitande duuɓi ujunere keme jeenayi capanɗe jeenayi e jeenayi. Woɗi di o laatake mawɗo biro jooɗa niigu nder caka du o tawda duuɓi nogay e jeegom e fawari joni ministre kawjiɗo filla arzuko leydi wakkati mum mo tawda duuɓi no capanɗe tati e ɗiɗi. O ardake nde mbiyen parti leydi Côte d'Ivoire mawɗo biyeteɗo PDCI ko laati hoorejo non leydi Côte d'Ivoire kiɗɗo laati hoorejo muɗum arande Félix Houphouët Boigny. Kadi en danni mbiya hantode lewru mars wittindu woni ko suɓa hoorejo parti biyeteɗo PDCI to o noddi yimɓe parti makko wattaɓe ɓe gaɗi cuɓaki ɓe keɓa jamakko ɗo ya duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e joyyi. Sey garta e yewtere meɗen pinnidol caggal balɗe tati ko dental bangue leyɗe hirnage kawtiɗe mbetta gota gaɗi do hoƴugol lawol jukkugol leydi meɗen Niger ko hiisa ƴeewa ceede kullentereje goɗɗe puɗɗi ɓeydade ɗo nder ñame e nder leydi non. Dey ɗume woni mana o fi mamma nuri hoorejo fedde jinganon hakkeji ɓiɓɓe leydi witende ADDC waɗata nani ko wi gungu mamma dantani dow majji.
Gaɗa ko seedeyawo aadi wattude ngangol e leydi Niger ñamri misali maaro ceede muɗum ɓeydama nder luuɓe ɗum mbiyaton dow majjum.
Illu
wakkati mo seedeyawo gatti ngangol e leydi Niger ɗo endan dow fi to ara nata noon wakkati mo ni ɓe ɓeydi ceede kulle ɗen endan e nder luumoji ɗi tawine kadi are maɓɓe ɗeɓe jogino ɗon ni noon ko wono nder bitigaji ko wono nder dosirɗe maɓɓe ko wono nder cottirɗen kanni ɓe ɓeydani ceede wona ko heeɗi gomɓe gaddi. Woodi itti gon fuu yowanaka e dow andal an dow kulle ɗen endan ko watta ko wiye e gam itti ɗen on waɗi koɓe ɓeydi ceeɗe ɗe farmaro nder nokkuji goɗɗo nder leydi enda wonana ujunaji tati ɗo galluñoy e hoore muɗum wiyama guel yettake fa ujunaji ɗiɗi e keme jeetati yaade ujunaji ɗi e keme jeenayyi ɗum du konnam maarogol no seedi seedi kanon woni ko hennoon funi botel kiloynoga e joyguel yettake ujunaji ɗiɗi e keme jeegon yaade yesso ɓeydol ngol du konnon ni wala fuu ma faari goɗon ɗum hensare ni noon kamɓe luumoɓe meɗen ɓe mbowti goɗɗum waɗi seɗɗa kodop fuu sana ɓe ɓeyde ceeɗɗen endan dow meere mettane kamɓe nanani seedi ya o wi watti ngangol e leydi Niger kañum imowa ɗum jiiɗa hokkiɓe laawol wadde ko jiiɗa ɗum saabu maaro jiiɗa ngo no wakkati tiɗɗir fuu maaro ngo ceede muɗum ɓeytako ene ka e leydi men no woru noni wordi
pourquoi maintenant
gaɗa maaro ɗume ceede mum ɓeyda nder luuɓe meɗen ɗe endan ko andanɗon
en dehors du riz
ɗo galle ñamey nebbam kañum e sukkar kandu ceede mum ɓeydake saabu ndemmu nebbam litre on kemɓe ɗiɗi woni hannde wiyama yette kemɓe ɗiɗi e nogay fayade kemɓe ɗiɗi e capanɗe joyyi sukkar odu kondan no wonno hemre e nogay hannde yette ko hemre e capanɗe
700 francs
dane de gattoton yaade he ardiɓe leydi hannden ɓe endan
l'appel que nous avons
no dagal ngal gaɗanmi yaade e hooreɓe heyɓe ɓeni woni no hani tindi waɗe yimɓe koye mumen pirte dow majjum fuudu kondan kamɓe luumoɓeɓe endan ɓe pamana ono ko wonno waɗɗum endan wonani hani yara bako tawa andi no woodi himɓe sahiiɓe nder maɓɓe laatiɓe ɓeyday ka noon woni ɗuuɗal maɓɓe fuu ɓeydi ceede kulle ɗen enda e ley wakkati on ɗon hara himɓe wuuro du ko mbiyami ɗum en ni woni dow fi maaro ngo endan en mbawi ɓe jeeya maaro mo leydi men Niger usiniji mum no woni ɗo endan gam toon endan botelguel kiloji noga e joyguel ujunaji ɗiɗi ni woni kiloji capantati e ɗiɗi du kondan waɗan ujunaji tati e keme jeego yaade ujunaji tati e keme jeetati ko andumi du kondan ni maaro mo Niger on no woodi ko heeƴi wakkati mo kalte o
ɗowon to kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfude so jaɓɓoɗo asumane china e ɗengal hawsankore yamde joomin tala soyɗiɗe joyi kirten to janhirta